Amesalia kuwa yule 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 yule. Amesalia kuwa yule 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 yule. Ulisema ahadi zako hazivunjiki kamwe. Ulisema fadhili zako zadumu milele. Yesu wewe unatosha. Yesu wewe unatosha. Yesu wewe unatosha. Yesu wewe unatosha. Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Yesu wewe unatosha. 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 Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo.
Amesalia kuwa yule 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 yule.
Jana leo na milele.
Amesalia kuwa yule 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 yule. 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 Ulizoze wale wakale. Ulizoze wazee wakale. Ulizoze wazee wakale. Amesalia kuwa yule 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 yule.